chenvu kati mpulira ntandisa okuwomerera te simanyi oba kalenda byekyenvu mama mpulira ntandisa okutungula nennyo waliwo omuntu gwenengedda gyeno ng'ayinawo engeri gye y'ebikula ng'atalabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebituttwa ebyawukanira kameme wano bwe wati ekimu kikiri kisonze eri laba ne kino kikino kisonze eno gyeni mbatuddawo nsaana ndenyigeo atalabika avuka mmotoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobo eginaaba gyajjudde nja kusaba wakirya nkakatikeo nyaba wange tosaanira ompiteko bw'otyo obwedda ndi wano okulinda ojje nti nnengeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunyetejjula ne bw'otikka otya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obobeera tondeka ku kkubo nkulabinga nnyo nnyo wakiri twalira kameme munange ntwalira kameme maama akameme kisaka yatejjudde ntekaku kameme maama akameme nze kyoswaza ntwalira kameme maama akameme kisaka sabanyabo ntekeku kameme maama bobi nze mu mutima mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitako bw'oti ne nkugoberera ku ekyotomanyi onombuuza nti kikinkulondoola nze sinze nakutuma okulebya enneetaaga olinawo engeri gye weebigula bw'oti otambula ozinaku ekyotomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitako maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abanji obatunduza embebere bwe bakutunuulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gw'otomanyi nkirowooza lulibedda nange nontikka engeri gye nkuyoya nnyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga ddene gwe ly'otomanyi naye olaba olwaleero nange nneevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo nze omwana w'omutaka ng'ombigulira ku mutwe munange ntwalira kameme maama akameme kisaka yatejjudde ntekaku kameme maama akameme nze kyoswaza ntwalira kameme maama akameme kisaka sabanyabo ntekeku kameme maama bendabeeyo gye mpitira ne mberekereza nkulinda lw'olijja yadde obadde tokimanyi nti nno nkwagala kasitagambye yiyabonga kaatikawo ate oluŋŋambe entambula esigadde waka zendaba wazze weevuga oyita n'entambulayo abantu basiiba ku ndaku banoonya be batwala omusaabaze omufunye ekyokkalaba buŋŋaana omuntu gw'ofunye si wa muzannyo naye era bonoosibwa teri mulala anajja yenze gw'owulira kiweewa wa bonna ayimba kuzireedi ayagala ezikozeeko naye olwaleero nnyabo kiguddewo bw'osubwa jjansi eno mukisa kujjalu nkimanyi emmotoka yeeyinako bakasitoma nange nteekaako ku lisiti ya bootikka yadde emmotoka yeejjuza bakasitoma njagala onteekeko ku lisiti ya bootikka ate munnango n'onkasukandagewaani gwe gwe nzudde ng'olina bye nneetaaga nawe okwenyiriza onoonya bootikka nzuuno ntuuse ntwalira wawankaabya ate emmotoka yo ndabe nnyiridde nnyo naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu yadde emmotoka yo ndabe nnyiridde de na yesigenda kuyibanja galonto aliremu sengovuka ku mayiro satumvamu bosure yonga nonye nyongera yo olugendo lwendi ko luyita mbibira nnyo ntwala ko walite wayitika bwomu olibeera n'ettima nyaboli tusaawa goyinza nofenca yemmotoka n'ekikwawo abakazi musana mukimanye nti ndo tubayoya nnyo omusajja bw'abagambye ekimanya abeera bubi nnyo nnyo mama ntwalira kameme mama
Kameme kajira, wewe ya kisoma. 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 Kameme kajira, wewe ya kisoma.